Bawo ngobomi emhlabeni enkosi ngondigcina ngokundiphila endlaleni enkosi mama ngokukhetha undizise emhlabeni imali ungenayo sihlupheke motherwele kerlaki jima ke mdaka mama kerlaki jima umndana katyanga kerlaki jima brr brr kerlaki jima brr brr ndizazi ya ndisikazi yandazi ndiyityani ndihleli yekasi ngakwamakazi qha ezantsi ndiphande zigadi dlala amakhasi bathe kasi saphalala phantsi abasazi enkosi ndiyabule thixo sumandla enkosi nyani mamfele thixo sumandla ndiyabreka